one, two. Right, right.
Slimni pepitia.
Nakupenda mpaka najiuliza lini nitajipenda mimi. Mwendo wa defender huna kwenda uwezi fika nyami. Mshika kumi tupa kenda kisho baki na nini. Nikupe vyote unavyopenda nyota mwezi madini. Kama ukiona moyo hautoshi niambie uhai. Imekosa swaga mama uloyo haukoshi nipatie pai.
Imekosa laga
hii safari 610 ikai. Usisahau kuwaga ukienda mbali tiki ya rai. Na inashangaza unapoitika ndiyo kisha hausemi. Unanyamaza unaficha kilio please tell me. Nikwazo unapoibana bumzi binti ohemi. Mashoga unawapa sikio hi-fi. Yamejaa changamoto wezi amini mtoto dada. Ni watu wazima wenye utoto kama ni case hii ni mada. Nja mifupa bingwa uloto leo moto ni peni msada. Nishe zoom bila lens na tenzi to anzibada.
Check out this I look black melanin. In love the photos you looking fresh in your color. But why you let the other people touch my thing? Why you unafanya nene kane sina mana? Chochote mini tafanya, chochote lolote kwako nitafanya. Jambo lolote mini tafanya, chochote lolote kwako nitafanya.
Mbona machizi wengi na na mengi ya kuogopa. Kule idiot huku classmate na meseji makopa kopa. Na sielewi yule uncle mwenye glass of grasshopper. Kila weekend ni simu la muhimu mnahitaji talk. Mmenishinda dita bia mnahitaji tuzo. Unatuma ndima picha na unamuita kuzo. Leo nina preach kama teacher mlofichwa pateni funzo. Humbuyu usiwe mchicha kupenda imekuwa gumu. Sometime mimi muhimu najiuliza hivi kwa nini. Anasikizwa teacher gym zaidi hata ya meme. Samaha umekuwa dimu wakose niombe mimi. Ananijimisha kwa simu boy utanifanya nini.
She got this I look black melanin. In love the photos you looking fresh in your color. But why you let the other people touch my thing? Why you unafanya nene kane sina mana? Chochote minitafanya, chochote lolote kwako nitafanya. Jambo lolote minitafanya, chochote lolote kwako nitafanya.